yande joyno wittodi emin ta chapande tati nani habaruji men ni e fulfulde dimin ummu Umar Janganta on dere ko e kibaruji men ni ko porta chukabe millionji jenayi kambe gi atarafi ke jornan nema del leede sahel hitane hikkade andinorde UNICEF andini nonni a larba bittido ni luube tawade der departement abala region tilaberi pirtama luube no mabbaadi nonni garrafi ke jornan hakkilo fukkimo duube tatini der yewtemen pindinol ni min jahan gaya non doni en kewan hano filla fina tawa ko watte der sumayere ko inditira e germade toboy toboy nonni gadowo toboy toboy kiddo gon o hokkam min fama dow nafaka toboy toboy tokkomi on nam pittol halaagi der kibaruuci men portal gal ministry be gadi jetti e lewru avril duubi ugina didi e noga didi be yordareke e lawo laamu wattango universite gi didi di leydi men Niger di jangino be mawbe dido be leydi men kolube bawal jangirde de woni jangirde universite de tawa inditira Jibo Hamani nonno universite de Zender Kando inditira universite André Salif nonni gomnati leydi Niger hokki gol lawol hitane hikkade ni del leede jeego di sahel nonno bura tukabe millionji jeego o koy bura duubi joyi gondube ano farrati ko rafi harande ko wattata sukabe ujine keme jenay der chadale simewon nanama hokko sawara dofi nyamduji di UNICEF mo Afrika yanange e Afrika chakajo o wi fiino kulcini do habaru kebaado do weccho oni nani ko fantini
Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie.
Leydi Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal e Chad bitan hikande endang no wadan chatte sanar fila ko darto welo welo ngodu kono ngosu kabe hun non ko lati du sattam fa yotto mayu mayu hewa e majju sanne sene en ko jini e le dubi jabbidi endang fondame ko hikka dum buri sattude lay sabu ko dubi nan no ga go ko beydori hikka wona do hember fu noga jeddi nonno du konda se hojjam ko dubina didi e sappo e jeetati ko beydori hikka do hember fu na chapande jeego e didi dun no holla wiide ke welo go enna sattan sanne dun lati du sakulla UNICEF kany e pelle balloje fu
mais aussi pour l'ensemble des partenaires dans la région
Mohamed Bazoum ni horejo leydi Niger ni der batu joda kalen ko be gatta hakkune horebe noni do video mo bi enni arako e wata filla do rafi ke jornam ano nema noni o yeccake do mon noni to o waddi filla rafi harande e leyde sahel noni e o lak chad dun do wada kana jeego o lewru avril lay wakkati chatudo noni o holli ko no burowan hano himbe millionji nayi del leydi Niger di gadowan rafi ke jordan nema sattune noni himbe nogay do herme dum memata habaru mo ANP wurtini denne dun no wittoradi e dimma mo OMS hokki noni do pecce herme sappo noni ciottol nyamduji der hoyirna ni ko woni no wade der wuroji gondudi chadale rafi nyamduji nonni fuddama jeddire wittine hano leydi konni nonni region tawa be kebana tonuji kemedidi e sappo cendetede der kominiji nayi bibbe wuroben no beltori e moccerede gada mon do fa hankasem be gatti dane e yago e horebe be gatti adila ku der filla ciottol gol nani fama ka jadimin asumana arzika waddi min beltake sanne e balla ka gomnati waddani min ko sottol nyamduuji der ko yirna gan handen kebol nyamdu yottake tan ko wauta sodi dum denne moccere de min gaddana de minen jetta gomnati minen gidido kawjinaabe chonnol gol gatta adilaku neddo fu mo handi to fu sonnane
gaskiya wannan talafi yayi sosai sunda
de gonga waddande himbe balla kani wodi sanne eterde den nokuje gonno sonne hemre e chapande joyi nokuje gomdu hemre e la soy tati suma yere den du dermu himbe tawa no hani wi'e nyamri cede mudun jippake gomnati handen waddani himbe balla weltare mawneno to ami de no hebo du wi'e balla ka yarama nokku fu der redu leydi ko watta talka heba ko wadir kumtari mu
ala wasu kuma za a samu ay azumi a cikin salama
lube jeedidi nyametede jeddire warde jeddire nonni di departement abala mabbaade nonni garrafi denako kanci goni abare chum barakawan ezza ikarafan tama lawlaw tamaki ti gizefan lube lintati mabama dun do garrafi ano kejornan bi en hakkilo fukkingo dun do mabbitol majji ano horebe region tilabedi adi adi do mabbitol majji nonni alarba jego e lewru avril nani famaka sulay lati mer abala o hokki jadi min adama dawaci
sata ane seina ane defis
dungu hikka gu endan wodai dundu waddi ko himbe no tawra rafke joron nyamri lube du no boddi do endan abala de lube de endan du mabbama himbe sey gari do endan abala nyamude lumu keba sodude nyamri mu dundu min gii wono donno torra himbe sanne abala sey abala odu hejeta humta haaju himbe chakantaraje den en dundu sabi ko min biide no wado lube de endan pirti galloreji bawo yehude jaara nyamri ton imbe cewda lube de du ba ko ma onon imbe no bujja no jaha nyamoyde de joni e lawol gol ni min bi'i imbe kalani fotay wujje yaha dena ko himbe are mu kanni waddi ko min bi lube de endam mabbe amma handen ko himben don no torru tile lube de endam pirte imbe ja keba cewda ko nyame mu
besoin d'aller dans ces marchés là autant les rouvrir
sigila tugal dabbaji gankisa nyawujira oji noni na eji e dabbaji pamari sigila tugal gal timminama illa nogay e didi lewru mars der commune de tagazar departement belleyara nani famaka docteur mariatu adamu horejo loktorore de belleyara hawjinde filla cellal dabbaji hokki jadi min hasan mumuni
dir sambu yoydo
deni min koji harto jolobi don min tufana jolobi ujunaji didi e chapande tati e go'o min tufi nayi ujunaji chapande jeetati e nayi e keme jeena e chapande jeddi e jeddi bali ujunaji chapande jeetati e jeenayi e bali keme jeetati e chapande jeddi e jeenayi beidu min kabi tufude ujunaji lasoji tati e keme jeenayi do woni tugal dabaji ko min kabi wadde hitande hikande noni yeru no min kalirno illu arande do cadale mawde keba misali arto lamborgangal nimbe ngala no jamri emu wodi duno wodi der no kuje gadde to tugal jolobi dom be japta di kawre sakufa nimbe keba tufadi
son kufa boraym dugi gur
dube chakitirdi ni lohaki der guika no woni no duuda der region agades fudo der chakantaraje jado departement bilma loho tobe be bibbe leede yasin goni no loho der guika dun do kulle ladde denade ko handa lohoede fi gondo no suuli himbe no horejo region kawjido ladde e jaye agades nonni nani famaka colonel salifu mamoudi o hokki anise karim
les images que sucre dans les réseaux sociaux
nate de himbe gonno peccida hana nate leydi medan min taykaki min tawi ko nate de endan ko wadi der leede takkiide leydi niger lohotobe ben de diwi dabaji din dendi natato do endal leydi niger debe nati leydi medan ko hana do lawol minen gaddi fore en demin kebibe fu min gadam be jukke gam majjundu wadi lawol leydi gon joddina hitane dubi ujunare e keme jeena e lasoji na e sappo e jeetati datol lasodi di e joy lawol lamu leydi goldu wi'i neddo fu mo wala derol lo hagal nange jukke kasu lebbi jeegom yaade duubi didi watte du yoba ceede miliyoji nay yaade jeegom gada hawrini amin demin gadi caka amin min daari fi o sey min gadi dum yaari filla o endanni yeso ardibe gam o jewtini min jami gouverneur hokka min sogeji gara ballirami ko watta min baaw doomude ladde de en
ubu de prendre même les braconniers
nokoto ciijan hokkete de region tawa no der sadarma rafit ciijam no horejo nokugun wi'i fudo de lewru sumaye de himbe tawa amma fadde sumayere yottoto ibe tawra e pali ciijam duddi nonni mahammadu kabiru horejo nokugun no woytoro e rafit ciijan dan nani famaka o hokki idrissa adamu
lokacin da zamu shiga azumi
wakkati men painatu da der sumayeje men kauri ciican keddin bawde amen emen mila du edan timminana men lewrdu enda men koci adi wiide neddo fu war nyaloma rartude ciican ba pali no yidi emen kokka dum gandu yaadu wadono mo sella on en safare illa ko dum fuddi sumayeje men nokka ciican neddo fu de alla jabi du ciican da edan timmana men lewrdu enda fadde dum fudda sumayeje emen godi pali ciican keme jeego e ko deki gattol dana ko men gada yaade himbe kaw woni debbe gari be kokki ciican embe kebbi be cio'ito ga yeso men daranta deni jon men kokki ciican dan dan men tawra kasen du wala du nokka goddam ba sedda du resa deni lewru sumayer timmini du waay hebude sadorna
kena ana ya sam matsala
komin da tirojerin region agadesno der sadarma rafi diyam no wodi bangeje gadoji balde be gala diyam ba sedda der pompiji mabbe nonni meri wuro gondo wala bawde ko wawta wattani be chatoji nonni no didabo mer on wi deydeni be kobi projeji balloji nonni fu muraduji mabbe di no gassan algal her e murdu o fantini jadi min ahmed fellan
que le problème de l'eau c'est un problème
sadorna raf ke joron diyan do der hubere ciro une non ko wonno sula himbe sanne dum wala du idun so joro gada himbe gari meri darude de nino wa hebanede mosola meri amindu wala bawde sanne ko heba mosola o gam meri o endanni he joraino ciro jama are mundu no don no dudano dum sabi ko diyan dan wala no he jora no wodi bangeje gon e tawraka sadorna diyan no wodi bangeje du e diyan wala der mu en samsan tawte porjeji ke to gara bawo wallirde forazuji gade der bangere fu miden he darude du no wade ko min keba porjeji di enda jaba warde wadande min forazuji di himbe beydani munyude musala on heboto
problème de l'eau sera résolu à Jérusalem.
Yewtere men pindinol gada balde sappo der lewru sumaye sukaabe no yilo no boma no jima baade warde baade ibe gatta naneri e balli mabbe finatawa ko inditira toboy toboy e jermare no kuje gon ibe kokke nyamduuji no kuje gon ibe kokke cede ashara fura gorko mawdo gadudo toboy toboy wakati chukaku mako bi leydi gaya nani fama ka hokki fadel alu no toboy toboy o latori e manoje do wadi
ne ho hondo ngene it
der lewru sumayere ndu non dum watte illa julde kayeje julde nonom min natata der wuro le bangere dandi kure baka jimo on wala hen no wodi ko watto nimbe sappo ko notan tomo hautade e bawdi miden keba cede gauri mbayeri kamanari der jamma goto miden keba kujunaji nay de cedden cendama neddo fu no wawi hebude wawtugon budi keme jetati jego jimo on nim e yewondirta ko wawi hokkede wobbe kay no kawran dun non cioda ngari hirsude wi e mane joberema tewuni nde kam je ko kudanom ayam bakama tew
ndi zangugo
fina tawa o irmu foti wadete der lady dandi
awranda agono
ko wita awranda idun wodino der de galno dandi denni bagasi bagasi du no wodi hana surbabe ben kabata ko fiji ibe mboma an gorko ne be ndaraka yesoma nda wala cede a jalmo to to goddo kokkabe gada bagasi bagasi kosam bali benatana e womude no yonka jolloji hana no ngiirte fulbe no njenira kosam ni kosam bali on nimbe turup wadanno be dum be fu mai
weni ngai ka buza gaya
toboy toboy nafakka oye wadanta wado bedum
toboy hanka kanda abagu
aranne fuu dum beida nimbe nangondira wadde gam ayi do don pilo debbo no yie beladum illudon nafakka hebama toboy labi ko ata nimbe nangondira no kewi sanne
abagu mo
ko fero deri dum hannen der gadol fina tawa o eno do annirano
wato wono
Monde on no buri mohande on fay bo mi ngatte no di dendin e jondo dum wona gotum sabu illa njino da gorko no wada bomi debbo pama ko dum wala idum wodi to jimi don do gorko yimata jimi debbo kede walano der mun den amma debbo nanana beldum itta wudere mun hokka neddo jondo dum wala dey gauri de la sor hokka hebani to fina tawa on majju bomino lale no godi handen dum wala gam sukabe jokolbe bomi rewbe ngatta minen wobe dum bendo min ngattaadi denne fina tawa on no woni e majjude yaade
agode e ko koyno ame
do min darna ton habaruji mi saybi en kirtente jam hirti jaram diyam jam e seho